Ilanga litshona imini kudala sityala kukho ndikhulayo kule ntsimi ngaba ndifuna ukunaba ntonje kuqina ilwimi kodwa ndiza kulithambisa ukuze ndiphakaze imbilini intlungu nentlupheko ndiyivile kwanomhlaba ndiwubona ngathi undijikele andifuna ndivele usizi ubomi buyaqhubeka ndifuna nawe ucaphule kula mazwi womelele khawuthi ndithi ndingathintithi
mhlawumbi uyandohlula wena ngolo ndive mhlawumbi uyandohlula wena ngolo ndive Lula wena ngona nibe Lewe lula wena ngona nibe Mhlawu yanohlula wena ngona nibe Mhlawu yanohlula wena ngona nibe Mhlawu yanohlula wena ngona nibe Lewe yanohlula
ndlebe ninti tsupa njenge ndabaganyana utata ligwala washiya ngo 203 esithi uyazama umsebenzi zanga phinda buye ndikhuliswe isingle parent umampinga oh madoda niyazihlaza oh madoda niyazihlaza ndiyile naye indoda ibishiye esikolweni ngakheri ndiyile naye indoda iyaziya intlupheko ndiyile naye indoda ibinxiba amabhushu ango kodwa abanye abantwana banxibe i-traffic oh madoda
indlala inamanyala nam ndikhule ndingumntwana bavuka ubulwanyana bendisithi ndiyazamazama ndityikityitafile ukuze khaya kulale kutyiwe linyanisile elithi nyembezi ziweli phantsi kungoku ikamva lem